Baba yetu wa mbinguni.
Amen.
Jina lako litukuzwe.
Amen.
Utakalo lifanyike.
Amen.
Duniani kama mbinguni.
Amen.
Utupe leo riziki zetu.
Amen.
Utusamee makosa yetu.
Amen.
Kama tunavyosamee waliotukosea. Eti kama tunavyosamee waliotukosea. Najiuliza why? Kama taki tu enjoy situfurahi. Wakiona tunajidai, wananuna kama vile wanatudai. Tupe majumba ya thamani, magari nane nane ndani, wote wazuri wa kifani, ila situchiti jamani.
Titi, take a sonic for a fit, Namajita, Rafiki, one of the fight, and a fiki, eh? We won't have been given for one day to give up and never one day. One of you were Temoton, but I saw my number, Bari Kimola,
to Pate Pesa, Magari,
Ambie siye bado tunakesha. Na wanangosa kama pesa. Na mwaka huu tutawakomesha. Wanaiomba mvua kunyesha. Ambie siye bado tunakesha. Watu ombe fitina kuteswa. Ziye tunaiomba vitesa. Baba tumpe nibe. Jema nibe. Ai nibe sayo oda nibe. Tumagie nibe. Jema nibe. Baya nibe sayo oda nibe.
Mimi mtu mzima na akili na ndo maana nimetoka. Wamba kuleta ushauri kwenye baka unanifanyia makosa. Mimi mtu mzima na akili na ndo maana nimetoka. Wamba kuleta ushauri kwenye penzi unanifanyia
makosa.
Come mix Lizer.